Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗen altinere sappo e jeegom lewru décembre hitaande 2024. Sakiraaɓe heeɗiɓe to gonɗom heɗaade heejiɗo men ɗi lelinde e mangal muɗum beete hannde fuu mi calmini ɗum sanne. Leyɗe kawtuɓe le guɓal ngal ɓe noddirta AIS hollitide timmoɗo yontere nde wiide keri muɗum ɗi kana uttana leyɗe fuu kawtuɓe le guɓal ngal ɓe noddirta CDAO oɗo anniya ka hollitama wiide ana moƴƴani sanne jahak banggal ana moƴƴani sanne jaaguji hakkunde ɗeɗo leyɗe le wiide dunke e andanɓe ko warjuɓiɗiɗe keɓe. Kanaki laamu hakkundeji o ucci nokku to liccom warta itter lelinde amen ɗi le région Bougouni ɗum waɗi to keene. Kawtal jeego bo pawi ɗo e le luuma dow kulleji pawiɗi e dow kulleji keɓeteɗi banggal ndemal yeyetele région Sikasso kaf ana wondi jokkitade toon ɗum timma fa sappo e jeenayyi lewru décembre garoɗo. Sakiraaɓe ɗon sembe kabaruji ɗum jogan on mbiyete hannde bisimilla moɗon heɗade ɗum. Leydi Mali, Niger, Burkina Faso holliti wiide anniya mum mo ɓami mo hollitile muɗum wiide yalti fa laaɓi e le guɓal ngal ɓe noddirta CDAO ngol ka ɓe gartata e dow muɗum. Le haala maɓɓe goto ɗeɗo leyɗe holliti wiide keri muɗum ɗi ka ana uttana leyɗe fuu kawtuɓe e le guɓal ngal ɓe noddirta CDAO oɗo anniya ka waram yafinde ya warta yimɓe kan e guineji muɗum le ngal ɗo guɓal. Le on ɗo wattu goto ɗo fuu kawtal capan jeegom e jeego bo fedde no ɓe noddirta CDAO waɗi keñem Abuja le leydi Nigeria banggal ko ana fawi ngal ɗo kawrtal ana fawi e dow ko fa ƴewto ko anniya mo ɗeɗo leyɗe kawrtuɓe le guɓal AIS hollitile ñalawma hannde o fa keɓen famtare keɗɗen Oumar Wayguel.
Le oɗo communiqué gaɗaɗo le sappo ene lewru décembre ndu kanko hooreji leydi ndi o général Assimi Goyta waɗi ɗum holliti wiide yimɓele wonɓe le fedde CDAO woni aɗa mbawi warde le leyɗele AIS ɗe tawe caɗele fo keɓayi hono sariyaji ɗi mbiri le ɗeɗo leyɗele fa hannde ndeɗo fedde AIS holliti wiide kamɓe jeeyaɓe leyi leyɗele CDAO ɗe ɓe mbawa uttirde ni tan cuuɗi gollirɗe maɓɓe ɗe. Mobilaji uroji le leyɗele CDAO so gara le leyɗele AIS ɗe du yorɗiɗo ɗate gooti gatte fewde e muɗum fesotamo wiide leydi woni le AIS fo ana wawi wadde ko yiiɗi. Ɗum waɗi wakkati nde AIS kañe e CDAO gondi e fuɗdirde wattu joni o kamɓe laamiɓe ɗeɗo leyɗele AIS ɓe kolliti wiide wartude le CDAO kay haala muɗum wala hen. Noon kanko Ablaye Diopo o hollitiri wiide ɗum e tawde fo o wi imma daradiane gondi e waɗede dow hen no kamɓe leyɗele CDAO ɗe kane gollidirde talkoru du heɓene yimɓele yeehoɓe. Kamɓe président laamiɓe leyɗele CDAO ɗe ɓe gaɗi battu mabɓe ley alan o faɓe ƴewto foti ɗeɗo leyɗele jalta e ley ndeɗo fedde. Kanko ministre kuminiɗo kabaru jaguji le leydi Côte-d'Ivoire ndi noddirteɗo Souleymane Diarra Souba o holliti ɗum e tawde fo ɗum hatta gollidal hakkunde leydi Côte-d'Ivoire e leydi Mali.
Président M kawtuɓe le leyɗe CDAO ɓe ka holliti wiide nani ko woni haala leyɗe kawtuɓe le guɓal ngal ɓe noddirta AIS tawede majjum fuu ɓe kolliti wiide ɓe garam jokkitade jooɗa haala hakkunde maɓɓe ɗeɗo leyɗe ka fa lewru fa timmoɗe lewru juillet hitaande 2025. Oɗo ardinaɗo fa waɗa ɗeɗo surore hakkunde ɗeɗo guɓe ɗiɗon ka ɗeɗo guɓe ɗiɗi ka ɗum woni président leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye. Le wi donc andanɗo kabaruji ɓili ɗi keɓe ɗum woni Abdoul Karim Jamouteni oɗo anniya banggal fooɗami fooɗe goɗɗo hakkunde CDAO kañe e ɗeɗo guɓal ngal ɓe noddirta AIS ngal ka kutteje muɗum mattake fewi banggal jaguji hakkunde ɗeɗo leyɗe noon o hollitiri wiide. Le wi oɗo jangguinowo tewtowo ɗeɗo leyɗe ka wajibi kena gollida ɓeɗo leyɗe ɗum wajibi e juuɗe ɗeɗo leyɗe ka wajibi kena hokkodira juuɗe mumen yellaɓe keɓa yerwude fa keɓen famtan anni ko haltani Oumar togolaɗo festan sita sidibi.
Ana tirsido yirugol keɓe ɗe leyɗe fu naato gotun saabi wala funa ɗe leyɗe wasta dokkodirde juuɗe saabu ɗen ɓilodiri ko naari banggal keɓal. Feeso leyɗe AIS yalti le walle CDAO hannden ɗum wawa natade saabe wi keɓe hakkunde ɗe leyɗe daro saabi le walle CDAO ana hollita leyɗe fu wolle muɗum ana wawade yaaha fiita hakkunde ɗe leyɗe ko naari banggal yirugol keɓe. Ɗum yo hunde mawde hannden le walle CDAO watti joni feeso en yalti le walle CDAO ne yaaha fiito hakkunde ɗe leyɗe kañ e jagoƴe nandana muɗum wawa darade saabu ɗum yo hunde tan ko hasinjina sanne saabi leyɗe AIS ɗe hono Mali, Niger, Burkina yimɓe heeɓa ana milona hannden so ɗe leyɗe tati yalti le walle CDAO kabaruji jaguɗe nana muɗum darton kañ e leyɗe wonɗe le CDAO ɗen ɗum wona gonga saabu leyɗe meɗen ñolman hannden wala fu ne jaari joppodiri saabe keɓe kono hakkunde ɗe leyɗe.
Sakiraaɓe heeɗiɓe anndo ɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook nandu compte X mom noddirtano Twitter. kananke lamu hakkundejo don general d'armée Assimi Goïta utti nokku to liccom warta itterle leedi amen di nokku noddirta Goulamina ana les régions Bougouni Kenyam odo nokku mahugol mudum milliardji temdere chapan jene e jetti sefa nati mudum waram ittude ko nayru bangal yigaji don liccom o ko buri ton million goto hitane fu Goulamina yama le hitane fu waram wattude le balti mal leedi amen di ko buri milliardji temdere sefa milliardji noga e joyi nido jawdi ka foram bamede fa yirwina nukkule to odo yiga ndudo odo yigaji nido lithium o itete dum woni mu inde tum dati fa yotto daranado kuramiji kan indian ko nande mudum odo nukkumo himbel ko buri ujinere temere tatom kolatale mudum holtama wiide kan woni joyobol adnar Allah ndu to lithium itete te jena ele temdere dum woni nukkule to rafinde nagu satti sanne nadu diameji wadi kasaraji leedi amen fa yotto ngabugol chogu kulle himbe nyamata bande lewru juwe warde lewru septembre hitane 2024 nam holitiri wiide tongan wotere jeltinande aljumaare sappo e joyi lewru decembre hitane 2024 yurdo fedne no dirta forum des organisations internationales au mali do woni fonjim le wiide ngal do gubal kumani do himme yuru mere region kidal o won tampudo sanne le dido golleji fa kebe famtar anni ko musa ag ma haa hebane do hendo festan Omar Wayalo
deedo pelle kumide kabar himme yurmene kolitiido waydi denagu sabami le gelle de le temdere fu dum yotti ko yata chapade jetti e jeddi kasaraaji ndiyam du yotti ki le temdere fu ko yata chapade joyi e didi dum lati ki sababu so tiida laaji waydi nyaame fa haade beedi matede le deedo nokkule ko buri fu hasintinede e leedi ndi wattu jonobe bi nyamduuji yimbe le jogibe dido tiida laaji le leedi malindi sabami le temdere fu di nyaafa sappo e jeegom cangal ko be ngadi imali mabbe bamde lewru juillet yottaade septembre 2024 burbe fu tampude be du and le region kidal le tem dero fu sabami chapade jaddom e jattom be fu an tampi sanne non do tiagal mudo ko nayri bangal fa bade ngureji be bitti dalaji matama wakande ndiyam dan natunonde sabbi nokkule kewdo won ko wawa ka yottede le lamu jenne region mopti kanye le nokkuno dirter inekar le region menaka dido tidalaji goti matama le lamu segu motti tumbutu kanye menaka yimbe wonbe tombe le tem dero fu ko yata chapantato e jaddom wonbe nokkule mudem boni tumbutu sabami le tem dero fu ko yata chapande joy e jene won ko ndiyam dan boni menaka sabami le temdere fu ko yar chapade nay e jeddi le nokku mo do dirta tominya be kolitini nyongitibe hewbe kanyen jotti ton wattu joni o be do nyongitibe wombe tombe le temdere fu chapade jetto en jeegom be ana kaja balligo
ko buri hectareji temel e tati nokkule temel di nokkule to remete won ko muti juude chamuri gelle kewde kanyu en ka fu yimbe le mudum ko eggi do woni adado yimbe ko yubale nyaloma hande o nokkule to bonanda ndiyan dam mata sanne sumpi ana le ko cercle nyafunke region Tombouctou odo adado ka holtama le communiquer goto kenyen gada do bomako do yurto yimbe jiabe le dido nokkule dedo fedde kanyu en ka ana wada noddango fewde e yimbe fu jiabe le sahalid amende fayeto kana ko be leedi amende Fabo dum Amadou Sankore kan won secrétaire général de do fedde anni ko o wi Omar Waygalo do festo makon ko yewon
ya jalma de discuté qui sont dans la
tidallaji ana le commune o sanne le dido tidallaji kasaraji ko kam wadi kanye fa yotto yo nokkule godde anton ko awa ko fu muti sumpine kebe mudum fan yo wi do demal ana foti duubi jeegom nyalom handen o wala fu ko hettete le o do nokku don misala le beeli amen goddi ana do dido beeli wakkati fu so mim ami fami nuri kam mo kanyu warta so bonno no wattu wonti e wayli tirade kanye no ndiyam dan wonde natirde no yimbe lo wombe do be ana keedi sanne an tampido ana kaja mballigu dol so wattu joni miden gonde yidude e yimbele sumpi wonbe do bomako do yalla miden kebano o do tidalla jogala
katikatani goto euro touri nabido bombore urande asawere sappo e nay lewru decembre hitan 2024 wakati yamde sappo yimbe yero belle njeyom kany en ka dalli aduna don e don yimbe idom kany en ka barmi nawde do doni donno o moto o kany fa yoto suka goto be do rew belle naye be kiddi belle o do kasara kany en ka jehono be jala sako yewide yimbe mu en kawtal njogo bo ko pa lumo pa wido e yeyugol kulleji kebiti di bangal demal region sikaso don ko be noddirta fasco ana woni kitaade le on do nokku sisil mo cubi hitane hikka o woni demal kanyu kay hunde ko wawi yirwinde kebe fa yotto hukude sukabe leedi amendi ko golla le wi landimbe gal do kawrtal o do luma fana mudum kayo sembinde na du hunchude yarde yeso ko hunde fu ko hebete bangal demal le on do nokku kany e yirwinde jaaguji le no do nokku do fa kebe famtar
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ñalom hande o profil ngaji kewdi peneji ka ana yiltinedo beme ande to fa keben famtal keddan sita sidibi
yimbe hewbe do beme ande de ana ada fotoji yogaji yoppe profil mi en yalla beede majunde jamaade duu hunu ko jogi semme hande dum yidugo kabaruji peneji dun maate do hello facebook twitter fotade instagram en nandal mudun be yimbe yogabe ana wad hoori men hono yimbe jumrab inde sanne yalla bura beede majunde jamaade ben hollita kabaruji peneji kewdi do hello mabbe fotar kazum hokkude hoori mabbe inde ko wana inde mabbe pay e fotoji peneji yalla patibe hebabe andite gam anton fa hande wi kulle yogaji du ana wawi natade sabe to sa konti be yimbe do beme ande de sori on e mille attitude photo netto de profil modon le facebook fatta de twitter instagram une yafi sanne photo kabar de jomu yedi do hello modon on yewan tan hono yimbe narobe photoji makko kay kabaruji de jomu yatta do hello modon du anana to sabe jati hebon anton o netto sifamo o wodi fatta de kasin entre profil makko yo profil penejono le modon ana tewter yimbe hewbe ngabobde bem andade watta hajjile hore modon de hono di profil ngaji peneji nanan modon ko majinta yimbe hewbe do bem andere
kadu se sita sidibe fa ham fa haltana men kabaruji di halaji modon memale yonte
kabarji men yonta ana janta do bonalaji jammaayo Niger ko matale laamu motti tummut wattade gawo ciagan bonalaji kewdi ko wadato jannan joga holliti wi dabaji ko matile jam hone bambaji fottade gabbi di enanan bondu yama en nokkuje kabarji men yonta ana janta do wade ko noge jetti bo ko noddirte espace d'interpellation démocratique EID ko wadde tarata jabbine 10 lewru décembre hitan ujandide noge en nay le jukkoje temere joy e cefane joy en nay de talki modon hewtina kanko secrétaire permanent du médiateur de la république sapo sapo e modon fu jamar ko he mudun holliti kan e weltamane saren tajirano yoga majjudi heedina masara ala haliji ko hollitaale mudun yo kabaruji leedi fatata tajmo sariyaji no wodiri en timna kabar meda yontere ko jantado fina tawa meden baladen natigo hono watro ko hokka deswal le walle UNESCO hitan hikka o kabar hollitama jeegon lewru desamo jabbino hore fina tawa ko heew leedi malli holliti kan e weltinga sanna ciaganna o dabri fiato walle UNESCO
sakrabe heedibe hono no andir on no bay holtide men ko woni hakkilaji modon fubbanga no golliji amen di yarta e odo numero do wono ngadan chapan jidi e jeegon chapan jena e jitti chapan joy e jeegon chapan joy e jeegon on ba hitade odo journal kany e magazine gal jukita jom fu mere mere do gollirgal gal be noddoto ko no fune o gadan 37 321 mere mere no nga fandi ka fu ki nata odo bu no ka reele telephone modo fanje fe no do sere o tira men wala jukita amen magazine do woni environnement yalo mo hande o ana yowi edo kaaje gondele elidi amen di fa keben famtar kedde modu sama siko sita sidibe e nyalleja
lemal do nokkuji burdi fufu andede yokkaaje to manni koobe e kanye to banyangaran koobe e kanye dun nokku ombori non wodi nokkuji jammeji sahel ngil mayo niger go e nokku adrar de zifugas e wi kanko dungi hawalu maddi bakayoku kaaje de e kanye ledde de sambina kulantereji nafuji sanne hawalu
les montagnes sont utiles
kaaje ana jogi nafa sanne li gurngan bani adama sako pour hewde mudum ni de kaaje jendi ana wa matede ton tiagal mudum wana tan nokku dutto kuran hebe fattaade kangeji e ko nanne mudum den nukkuje du yoga e mudum ana way remede du nukkuto nafta bani adama sanna le gurgal mudum
favorite sur les précipitations
beda di kabaru hawalu kabaru tariki e finatawaji nabili e kaaje de no hultiri mohammed jean pierre tita donc e finatawa
c'est le plus grand centre
de kaaje ana mata nukkuje kewde de leedi malni giddi du mudi hi misal hayre noddirtene tifanag le ne hayre binni burrame ana winnatun aranno yibe hewbe dawobe kan ar an jabbiro on nukkuno yoppaton kakimu en yoga mebbe dum an wa moobade ton fottade tebbi ladde di en nanan mundu an wa moobade ton dune heyre dabaji du an wa durede ton
al hali di don nukkuji di walitike waytere wakati sambini kuteji modi du kaaje de no holtiri kanko dunke kabaru kaaje françois assise globali
kuteji mudun an wa hewde jamar ko jodi bangane ne heyre sabu so jamar jodi ken to fa heewi diyan waaba ille betto don nukkuje du uddan labi ilal diyan yibe fu jodi on nuku so bonala djian wadi an wa heddo dum sabi so ni djehta do jabbirto bonala mudun hewtan jamare o torta goto hande jati ana mate le mayo medon
kuteji waltre wakati buitoji sanne te defi kaaje de no chatti sabi golleji di ngata bi adama no bi adama kewi le galduje dani kaaje de ndeya fufna kele yalla tuudi na mahe faso dum do na sombina e gingul dabaji yogaji no torto be ga hulti de dum do hasindina yoni be do yimbe le gonbe du kaaje e badade duanza bamako ekuliko wuro
amin terrain kono amen
do gongano watti fuso kam ana toba meden nana liggoje le watti kedo ndu wular ana satte sanne du ana sugil amen fala sana gaddu e tabede fu meden joodi do wala fuko wa burde neddo galle mudum sabi yibde luance bamako wana hono ko yaafi me won on nuko ana heddubi jeegon handen torra fu men mate arano meden mata moddiji e kulle kewde ngatan e sukab amen jamman yimbe galle amen fu ana hula non di kulle ko heemudo fu witti meden joodi hakkil amen ana jutti
yelane beedoro famdu kabaru kaaje de kedana fashitango kanko dunke kaaje Abdoulaye Sidibe
les montagnes on dépend
kaaje mawde ana wodi ko buri hewde mudum fu e nokkuje andiraade kulleji kewde ko nafata sabi do heere joni kulleji kewde ana hebede ton sabi nokkuje hewde le leedni kaaje yogaaje ana jogi inde jaati ga yogadu inde wala e mudum yoga e majji ana towi yoga e majji du towa
et plus court